Jorumi 5. Kaka osemi wabet e winjruok gi Nyasaye nikech wayie, koro wan gi kwe kod Nyasaye kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Yesu ma wayie kuomeni, emoseyaonwa yo mwayudogo gweth mar Nyasaye ma wan goni, kendo wamor nikech wageno ni wanane duong' mar Nyasaye. To ok mano kende, to wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang'eyo ni masira kelo kinda, to kinda miyo ng'ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng'ato bedo gi geno. To geno ma kamano ok kuod wiwa, nikech Roho Maler ma Nyasaye osemiwa osepong'o chunywa gi hera mar Nyasaye. Kane pod ok wanyal gimoro, wan joma ok oluoro Nyasaye, to Kristo nothonwa e ndalo mane Nyasaye oketo. Tek mondo ng'ato oyie tho kar ng'at makare, to kamoro inyalo yudo ng'ato madiyie chiwore kar ng'at maber. To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong' en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho. Kaka koro tho Kristo osemiyo wabet e winjruok gi Nyasaye, wan gi ratiro ni obiro resowa e kum mogik. Kane pod wan wasik Nyasaye, to ne omiyo wadoko osiepene kuom tho mar Wuode. To tinde kaka koro wasedoko osiepene, donge ibiro reswa moloyo nikech ngima mar Wuode? To ok mano kende, wamor bende kuom Nyasaye nikech gima ne Yesu Kristo Ruodhwa otimonwa, nimar en ema nomiyo wadoko osiep Nyasaye. Wang'eyo ni richo nodonjo e piny nikech tim ng'at achiel, kendo richono nokelo tho. Kamano tho nobiro kuom ji duto, nikech ji duto notimo richo. To chutho richo ne nie piny kata mana e ndalo mane Nyasaye pok omiyo ji chik Musa. To ka onge chik, to richo ok kwan ka richo. To chakre ndalo mar Adam nyaka ndalo mar Musa, tho noloyo ji duto, koda ka joma ne ok oketho kaka Adam noketho, kotamre rito chik mane Nyasaye omiye. Adam ne en ranyisi mar jal mane onego bi. To ng'uono mane Nyasaye otimo opogore mabor gi richo mane Adam otimo. Nikech richo mar ng'at achiel nokelo ni ji duto tho, to ng'uono mar Nyasaye kod chiwo mare mane ng'at achiel ma en Yesu Kristo okelo, nomiyo ji duto gweth mogundho. Mich Nyasaye no opogore mabor gi richo mar ng'at achiel no, nimar richo achiel nokelo ni ji duto bura, to richo mang'eny nokelo mich mang'won manomiyo ji duto obet e winjruok gi Nyasaye. Ka ketho mar ng'at achiel ema nomiyo tho olocho, to mano kaka joma yudo ng'uono mogundho mar Nyasaye gi michne mamiyo gibedo e winjruok kode nobed gi ngima kendo nolochi nikech ng'at achiel ma en Yesu Kristo. Kaka ketho achiel nomiyo bura oloyo ji duto, kamano bende e kaka tim makare achiel miyo ji duto bedo e winjruok gi Nyasaye kendo miyo gi ngima. Bende kaka ji duto nodoko joketho nikech ng'at achiel notamre winjo wach, e kaka ji duto nobed e winjruok gi Nyasaye nikech ng'at achiel nowinjo wach. Chik nobiro mi ketho omedore. To kama richo nomedore, ng'uono nomedore moloyo, ni mondo kaka richo nolocho kamiyo ji duto tho, e kaka mondo ng'uono olochi ka Nyasaye miyo ji bedo e winjruok kode kendo miyo gi ngima manyaka chieng' kuom Yesu Kristo Ruodhwa.